okuvara nasenza Yesu munda mumbebe bula mubange wachuka yanzi yake bibi byange byonna moyo wange gwalongoka yachusa Manyanti mukama alinange atula mumbebe mutima kwanga gonza atonda talidekera chimpendembe mulimo mutima okumanyanti mukama alinange Chusisa obongo wange Andisisa nemubilo ebikamwe Meme yange mwebaza Akumye ye katonda wange Chipendeme mulimo mutima Okumanya nti mukama alina Atonda talidekera Chimpendembe Mulimo mutima Okumanya nti mukama alinange Atula mumbebe Mutima kwanga gonza Atonda Mukama alina